Apa mchini waku darika chimbusi
Yeza kunyarara kama shaya nyaya Kana zane zane na
mwana
Kunyarara kuna kunda kutawura Shume zinu jingo nyarara Shume uja shubari na weka yurewe Kunyarara kuna kunda kutawura Shume zinu jingo nyarara Shume uja shubari na weka yurewe
Mwame wanuko poster poster Vashida to my life Vashida to my life Vashida
Zimwe zvinhu zvingonyarara.